bade ense chuse nyo echiwade chaja ongeri ya chisazi zechine chiwade chane myo kutegera abantu banji buli omwachebuza banange tunalya wa yefe tunalya chi eddagala linava wa bananga nabani yefe coronavirus bwebanga business tukoye business guno no simuzanyo mwemwangu okuja banange tulwanyisa omutemu chansuse kumutonza labika ya njize nyo ama sinzi zo gagadwa ama sabogo simanyi tuwekembe tulwanyi somu temu panange tuwekembe tunonye dagala coronavirus webanga business tukoye business simu za nyo mwemwangu okuja banange tulwanyisa omutemu endwadde nyingi nyo nga zisenyeza abantu hate ekyennaku nga tezirina ddagala twalina webola oyo naayitawo ne wajja kolera naye naayitawo twatya nnyo sirimu kitwa muvuddeko twafunye COVID-19 yatirawo twekembe tulwanyisa omutemu twekembe tunonye eddagala coronavirus webanga business tukoye business guno no simuzanyo mamangu okuja banange tulwanyisa omutemu Chibai sabubi, polisi ya kulojera.